Das ist Hip-Hop, es so jetzt.
Ja, Dabs.
Ja, schau mal, Leute.
Sind das die Polen, oder?
Dabs, da war der Ella.
Ja, schau. Schüt manche. Skipper-Opa. 70s, Hip-Hops.
Ukuthi le ibuye emkhulu ubona nge-walk nesiphuthu kude cuza icova udodi yayavesha ngiyaphanda ka ungabuza uma ufa mphumule ngakahola ngizela ngokuzodlala egoli na uyabona ngilayitile iplas ngithathe kaslam uyangithola gazam wena sana ngiblom nabobhayizane yasazi le ngasuka usasshepan ngizokanda sir tumbe ngabi cherespas angithathi ma-chance and then bona ngiqala uma-fight maredelelayo kumele wazigandwa njan ngikungitshele next fok all Lazi in and out, tengo a mfasi drop Sotra, la mpuma kona bali la Southwest, kuti sama bali Wena sabagela mabia, mafuna sifateli Chire papela majita, la ipumi kateli
Why moja, mzu iso ulba
Ikati repiti, mta mkanda
Why moja, mzu iso ulba
Ikati repa, shuwa rap nengosia
Why moja, mzu iso ulba
Asingukutshela ukuthi qalephi dayijeng leto music angikhange sihlahleni ngcelebeleni abanye bayifundela abanye beno bayidobhe endleleni ngayithole emagcekeni still isibaya game asingipheleli phakamane nginishiyeni khuluma nodwa vfa ngingahlanganela okwesiboshwa mabati hill brail ngibe ngishaya isimali njengoba bakho nge-payday ngi-pitbull kule industry kangijede dokotela dap dokotela ngibe ngiphokophela ngibasondela jack sizinswela kugcwela umona kuphela kodwa masihlangane nibayifekefeke enhle khamba Dini sazokhona ningagcwali ngentwane shangana Mone nkinga nami ringa nami uyeki paparazi Kawungonde bohe ngithola boss uthole ikafe rihlaphu Ngicabanga ukuthi ngijome ngifele ukuthi ngihlale ikasi elishaphu Ngiphumile emjondolo mara ikasi lifatele isipansa
Wayimoya